Jerusalem baha ke satgan denjira jimata harra waliti buinsa umame lammin falistinu fato kwa jefamu ministerin falistinu sabeste jira. Ministerin kuna kajeluti ajechan kun nano ras alhamud jedamu ke satka gaggefame yotaw enyo ukase akajese garu ifambafne muddamsi kana mate yotaw iddo kulkuliti Jerusalem kanilare muslimon ni vyushonni walfal majiran gabasa kana lalate Robert Berger tu erge namo.
Magala Jerusalem bakka old city yokan magala dullat jidamtu Israelon mo Temple Mount yokan mo gara walda jidan keset kanargamu masjid alaska abratti Falastinonni polisota Israel wajji walitbon torbanto kudura hidattonna rabasadi polisota Israel lama ega bakka sanataji saniboda Israel meesha sibila dabase saatilu bakka sanata abushe murmudan ogganon Falastinota guyya murmi kana waman Okara sana sodachurra kankai Israel, Falastinon numri insani shantama agattai arraka masjida sanat insalat ni ukaan insagan ni urka kese. Falastinon masjida sanarra debi saman kanat duaran.
Kuwanna
ma arsu kuwala bumma wakilsanna ugguru daata jiru namni alata rabala ni Israel tayukun meshali sibila dabasa ni tigargaramunis kam muslimotak anis wakatai rubbata. Jimata kana jimata gurracha jettu wame muslimon meshale datani bakka kulkullawa qifanna kana dufun sarra dima chawda ka jettu israelimmo meshale sibila dabasan sana dabunshe akka gochan shorke summa akka sana debien dabalam nitisu tawdubatti
every holy sensitive place in the world is protected mecca in saudi arabia
Addunyaa keessattuu laf wayyuum qabdu inuma eegani inuma jabeessanillee. Fakkeenyaafi Saawudii keessa lafti wayyuum qabdu Makka, Rooma keessa immoo Vaatikaan. Israa'el sanirratti eegumsa haaraa waan dabaltinsa'u akkuma isiin jirtutti waan lakkooftise.
Ammaan dura wal muddiinsi Israa'el Falastiinota gidduutti naannawa sanatti ka'e okkara hamaa uumee ture. Kanneen keessaa tokko fincila Falastiinota lammaffaa kan bara 2000 geggeessanii ture. Israa'el garuu poolisoota ishee 3000 ta'an naannawa sanatti bobbaaftee jirti.